nisikilize na vyo imba na pia na vyo piga gita na una watu wamependeza nyuso zao zimejaa furaha na juu juu leo hii kitatokea nini. Najua ujue leo hii nitakwambia nini darling. I do this for you, this for you. 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 Wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako wale unanifaa. You're so beautiful, na Mungu kakujalia. Hauna chembe ya kiburi, we ni msafi wa roho. I don't wanna let you go, I wanna marry you girl, and nothing comes between us. I'm gonna give you my loving and make them wanna be us. I do this for you, this for you. 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 I do wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako wale unanifaa. Umenikamata wewe, umenikamata, umenikamata wewe, umenikamata. Mami na muomba Mungu yeah, akulinde, akutunze na watoto nilete. Wewe ni furaha yangu, maisha yangu. Niwe wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako kweli unanifaa. Umenikamata we, umenikamata, umenikamata we, umenikamata, umenikamata we, umenikamata, umenikamata we, umenikamata.